getatunes.com. Getatunes.com.
Pakati pene ndalandira zinkani zokumudwitsa ambiri yakupekelewe zinkani kufuna kundibalalitsa akala kukuona muzinjale akutiza iweyo ndiiwale ndipo umaiuza fanzi isadanda ule ineyo ndi plazi ndiye akabwela ndi nkani zawozo ndimawamvera of course koma sindizitengela nono mbuye anatidalitsa chonchi mawayanga kazi yomwe ndiziwa ine na 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 ine chipongwe sanga ndipange zinthu zindi za ine 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 mutu sanga ndilande she's to mashari my baby mashari my baby mashari my baby ndipo sitting asiane she's to mashari my baby mashari my baby mashari my baby mutu sanga ndilande ucha unkati ndi friendi amalipira renti last week yomwe wakukulira benzi amuno machita kukumanitsa mapampanitsa so wapampanitsa komelera mukukomelera mabodza ambiri kusinjirira koma akabwela ndi nkani zawozo ndimawamvera of course koma sindizitengela nono mbuye anatidalitsa chonchi mawayanga kazi yomwe ndiziwa ine na 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 ine chipongwe sanga ndipange zinthu zindi za ine 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 mutu sanga ndilande she's to mashari my baby mashari my baby mashari my baby ndipo sitting asiane she's to mashari my baby mashari
getatunes.com getatunes.com mutu sanga ndilande.